Mifia supa ni wo, Kristo Yesu mi do wo, mi dan wo, Ewradi mi tri wo, mifia wo, madi nina. Yoro fu yemfa sa kwan na yemma wakwa ba biom ediba Pentecost hour afi the Church of Pentecost headquarters na mejiri pa se ntretre su kwan yetitene apostle professor poko onyina edima yen no wakuma ene wadwene edi echire pa ye ntretre su kun a efa asumafo hu na ene wabetua adwuma asumafo no woye na ne wabe pensem mu and he said, Asumafunu, to me ma asori njene. He has the ability to grow the church. Ma asori njene. Ntorofu apostle professor opoku onyena. The functions of the apostle.
Adom ni asumdwea efi agye nyankopon ene ene awurade Yesu Kristo no enka mu nyina ye twa ye nkyerekyera efa asomafo no ho ye hu se apam dada mu nyame nipa no odi mu akotene ene odifo ye ba apam fufre mu a ehyase ye oyɛ ne awurade Yesu Kristo a no oyɛ asɛm na afi obeye honam etina ye mu na oye ne dwuma na obekwa ofre asomafo enti oba bekɔ no ene osesen nyame enipa ewo apavufre mu sa afedie enye odifo bio na baba ye osomafo odifo no no ti nyame asem a no aka ne senia watene no pepepe ense so odi bika ho na emo ba asomafo no mu ni dia asomafo ye mu no oye nipa awo ho ene nyame asem abani mu ene nyame asem na ba be di ni nipa dwe ni mu afraye kire se nyame asem no a eye edi ye no aba ni nipa dwe ni mu ama aba ene ni nipa dwe na di afraye ansa no ode ba enti asese ono no ye asem no hweso afi etwa mu no se wutie nyame asem no aye seti ama no hearing and obeying the voice of the Lord in my generation. And I was with the Nyamia Samawatiano. A ye were umwejuma. Na were we nipedria, was Samono, a friend Yamia Sam, and San Adiaba. Oh, Sasamu, and no ne asma for ye. Dear Hunis will be by you a smafua, as I say Yame Freno. Say any radi Yesu Christo Frenipana, na wa yen. Oye inu wia afei ode duma chadi ahudu obebiri wureni mu na duma chadi ahudu ode wureni mu no na men nipa no wababe ya chadi ya oduma chadi ya ayarasa duma chadi ya eye diye nimdisemka ni nyansasemka tumidiye enkomse ni nyina ye duma chadi ya bako na ye fa obi se osomafo odifo osempakani afei osofo ana okyerekyerefo a ye fasa ankrofo enu nipa no ebeye akyede nti akyede bebre ne kabomu a ebewura nipa no mu na masa nipa na nkasa waba beye akyede nti medika amehu se akyede nan bi wo ho a obi yo osomafo a esese ye adwuma odu de dikai no ene frɛ ofrɛ na nkasa ne ye adom grace enya me fre nipa nya me ni bom puni mpu okwan bi so eno no ya akyede na eno ne me nipa ni nya nia abroni bekas authority na kire se nia wafre no no osoma na mani tumi enti ema okasa okasa se onim nia oka enye biribia obi ena aka keke baabi Nemo Kristo nua meni nyina so afre no e de asem bia hye ne num afi enu achi no esese osomafo nya akandie doma chede the gift of leadership and the gift of administration enhweso entotoye edom achede esese eno so so no oyu obi a ode ema no eno ba na afi aba be ma na semu a oka no so so no etumi edimu amode fa ba bia na aso eni ena afi esese ensenchrene doma chede no ba gudi na chi doma chede a eden senchrene ba ebi ene ayarsa doma chede tumide ye ena afi jedie nipa ni tumi ji nyame di se nyame wo ho ne nyame be ye amwo kasa ne nyame afamu no aye bribi the gift of faith and sa dum achade amiensan esese mu baako edi nachi a nyame ade bɛhyɛ ne den sɛ me na masoma no na mama saa de aba bɛdi nachi na onya saa dum nyinaa wie na adum achade aka ne bebre nsu tumi bɛka ho na emu mfapem a ɛda ne di me ehu sɛ nipa ne yɛsomafo bi ɛna makyerekyere na ɔhyɛ ase sɛ ɔyɛ adwuma wobɛhu sɛ bi a ɔyɛ sɛmpakafo ubonso wa yɔkyerɛkyerɛfo ubonso wa yɔsɔfo ubonso wa yɔdifo enti asomafo doma kyɛde ne wo ho na saa doma kyɛde bi so ebeba beka ne ho a wo hu sɛ nipa yɔ asomafo enti me hyase ma yehuni afɛ nso asomafo no ɔyɛ ne dwuma sɛ ne tie ne amakyerɛ sesia ne the composition of apostle obi yɔ asomafo a ne me kabo mu akyerɛ sɛ yɔ asomafo ana fe medru ba bia echira the functions of apostle nti yo osumafo ho a eniema oya e de di se oyo osumafo mama ye hu se de di kan osumafo bia no otumi hye asori ase esese otumi hye asori ase okoba bi na asori ni ho a obesha ase nti hu se obi osumafo a esan so otumi hye asori ase nti nkofo ba dwen so oye osempakani sempa ka doma chede ne betumi aba eno wo ho nanso so no bonse na asomafo ye eta akiri mema ye hu se obi te se peter petro wo bible mu no no ono ye asomafo eno osan ye osempa kani asomafo doma chede ne wo ho ena doma chede ne mu asempa ka doma chede nso ka ho nti ma kyerekyere sa de ne mu ene ma kyerekyere asomafo na dwuma oyia eda edi se asomafo ne mu mienu ni edi kai ambesi ehwe ni se osomafo otumi hwa asori ma enyini obi oyo osomafo no ohwa asori ni so a asori ni tumi nyini the church can grow so the apostle has the ability to grow a church nti obi ye osomafo a okwasha asori ase a obetumi so ahwe se de be ya asori no ebetumi enyini na asori be nyini a ejina eniema hodo bebere so ebi ye nyame asem a wo kyerekyere enkyerekyere boa ema asori nyini paa senti ni se enkyerekyere ne bebue nipa nani no ati nyame asem ase no ohunu ni esese wo ye ene ni esese wo ye anamo esese otuo nti asori bi enkyerekyere wo mu no ema asori ni etumpon ema enipa so tumi besakra ena ema sika etumi ba ema akanifu ohunu wa dwuma esese wo ye nti enkyerekyere ema asori nyini ena afei se asori ni begina egina akandifo no a obetoto onyi okandini we na dwumani onye ni sei we die ni enti setting in place good leadership so teaching the word of God ema asori nyini ena afei setting in place good leadership se ototo mpanyimfo ni yi a eno nso ema asori enyini ena se moma ayonko fa aye adwuma ewa asori mu encouraging fellowship se ayonko fa wa asori mu mo amutumi hia na afi asori no wetumi kosra we no wetumi kosra we ayonko fa ba eno so ma asori enyini ena afi se woyen nipa training o yen enipa eno so ma asori ni enyini ena mpaibo praying mpaibo ema asori enyini ena afa ewuhye nipa nkuran no atumi adi won gidie hu adanse wahu yesu yesu a wahu no na afa wu tumi di wugidie ho adanse wo ya de ba ko e ma asori nyini pa endi se enipa ntumi ni won gidie ho adanse e ma asori nyini emrante wa ne meba wa wona fofuo bebere woni ni hia pa eso di yesu ho adanse woni obi tena ka mu a di yesu ho adanse e kire no be bia obefa bia no wugidie no eso obo modin so be di adanse na se ya wo osofo a osofo obehwe se obehwe asore no so na asore ne ntotoye a makeke ken sane emen watumi di akirekire nipa no na enipa ne timi atumpon na asore ne timi akoso enti obi a owo osofo oduma chede no achede ahodo a ebebubobom ema nipa no beyi osofo ebi ni se oye obi a otumi som the gift of serving or helping. You are the gift of help. Duma chadia, unse nipano, utumi eye osume juma bo nklofobi bri emobai. And the gift of showing mercy. Mobro hunu e duma chadia. And also ye duma chadia ewoho. And the gift of leadership. Eye akenye dom achadia. Esan se ye sunya di eninti. Mepesi ebeken kai, sa duma chadia hun kakra. Roman fongma eti dumienu enyimunsia eko na yewuwo aduma chede a ensunsun ye didamu sadi adum a wodi adum ye no tie se ye nkomsha manem fata gidie nsusuye se ye esum a manentena esum no mu na je se osum eya chede se okirekirefo a manentena nkyerekyere mu nkyerekyere enegye sɛ yɛdoma kyɛdeɛ sɛ ofutufo a manentena na futuo mu sɛ ɔdemukyɛfo a mane nyi ne yam ɛnyɛ sɛ ɔhwɛfo a mano mmɔ ɛho mmɔden sɛ mmɔborɔhunufo a mano mfa animteɛ ɛnyɛ sɛ mmɔborɔhunufo a ɔmfa animteɛ ɛnyɛ na kyerɛ sɛ osuma ye ken eye achede mobrohunu showing mercy enso ye achede enna administration no ankasa ye achede enna leadership akendie enso so eye achede na ye kase osum eye achede a achede no enisei brofu mu no se de mesi achrase afa ne se the ability to give assistance in any practical way that brings strength and encouragement to others. Se, o fa honam kwen biso abwa unipa. Inti obi a owasa aduma chedye no. Na chila se obe fa honam kwen biso asu obimu, abwa no, ama mpuntio, aba inipa no, nabra bomu. Na obi a oyu osofo, so owasa aduma chedye no, timi anshu asore su yi, ama asore no etumpong. Obe wena asore mpenyi mfu, asore penyi ni, so onunso suno, owa achedye tisa, etumi ma asore no etumpo wunya asore penyina was the gift of serving or help wa obwa sa akwa ino so ani eka the gift of showing mercy ano so ni say mobruhunu duma chede it is the ability to work joyfully with those whom the majority ignores or the marginalized such as the sick oppressed homeless orphans and the troublesome. Obi owo mobrohunu duma chede ne obi a otumi di aniji eye enkrofo makumaku bi a dodo no ayi ontotwene obi owo anu oyare ne yare ni nti enkrofo nyina ayi ne totwene enso sa nipa na owo mobrohunu duma chede ne betumi ne na ye adwuma obi owo a na oyie ejanka oyie kunafo obi kure nifie bi atim ana nkrofo bi so wo so a omankasa no omho ahomete o wa sori mu ahu se ne ho ahomete pa na eno no ohia obi a owo mobrohunu duma chede omutumi ne san krofo no ye adwuma kama na bo nsa ne emani nyina ekoso osofo ohia sa duma chede a eye mobrohunu duma chede so onye osofo ote sa asori tumpon pa obehwe na osra won no ohye won kunai nkrofo nyina yi ne totwene no no aso ne mu wonyi ne totwene kora ani ewo the gift of leadership. I can't do it too much at the end. And no, so no, I can cast my king kind, so not me per se, I can care be you are. Cadia no me, I can kind, young sumni and king kind, not MY. His son say, yeah, in church in T. 1 Corinthians 12:28. Nyankopon de binum si asafunum de di kai se asomafo de etosu mienu edifo ne etosu miensa akyerekyerefo bio nso tumidie ni ayarsa duma chede aboafo ehai no ne help another gift of serving na me de buyer empenyinie leadership wo ye akendi nti ehu administration eno no wo ho eno ne yehweso entotoye ene yewo akendi ankasa na fe kasa hodo na akendi eno so no osofo onso so no ewo akendi no na akendi wa sori mu se na mekirase the gift of leadership here is the ability to preside over a church and directs its affairs nyamia men nipa bi tumia enipa no etumi ade ehwe asori so na afi oye asori nimu entoto ye enti obi ye sofo o sadi na osomafo no na oye osofo no obehun se sane me nyina se eye nimu adwuma enu nti o sha asori ase a ese sa asori no etumi tumpon esan se sa dwuma chede a mekike ken ese ye nimu adwuma dise nipa ne ye apostle oye pastor Yako Bible mu a obi a no ye osomafo a osa ye pastor ka ho no ebi ne James osomafo James ya otwere James enwuma no onam fam no ye ne Awurade Yesu Kristo ninua no ono na Jerusalem asore no soso no na ohweso nti Jerusalem asore no hontotwe ne adeade no na ejina ne so enti osomafo a oyo osofo no obehwesa ne me nyina ama asore etumi etu empon enti sonya osomafo a oye osofo na fe inkyerekyere edum akyede ka ho no oye adwuma wo na du ba bia obeka so oye okyerekyerefo oye teacher no eka adum a ye ne Awurade Yesu Kristo esore ye nipa odi wo mama ye sa akyede ne ye wo teacher ene yesan wo ohwefo a ye osofo na osomafo no obetumi anya sa adum akyede a yekikan enyina enoma na dwuma no betumi akoso ene ne ma ohya asori ase a asori no nso ebetumi atim na nipa na hunu sadie emu ntotoye ene mu nhyehyeye ne nyina etie udu obi a otise bie si bibia no so ebetumi akoso se oye osofo a se de maka no na dwuma no a oye ne be ma tumpon ene oye okyerekyerefo a asem bi a eden obefo onyankopo asem na ofe nyankopon asem a ne nyame asem no otretre mu na ode ko se onne asore mu panyimfo ne hie mu obeka kire wo se ensofo panyini make wo se bibiba no ofa bible a okoba ebi a ne nkyerekyere no obekyerekyere saa ade ba ko no obekyere ne ya no ode akoha no ode akoha no ode akoha nti ofe nyame asem mu ogyire nyame asem no so na okyerekyere teachers eya saa de ni nyina no ohu se asem a oka no efi nyame asem mu nti obema asem a eye den ayemre osomafo kodua ba ha oyo osomafo oyo okyerekyerefo eka ho no hu se communicate mu sensem no ogye tone boba ha oba ha no ofa bible nia nipa dwunmu aye ne kesere ne na o bible mu kyeremu eno ye osomafo a oye okyerekyerefo afei se asore no ebekoso a se de maka na se empanyimfo no so ototu on yi na osomafo ototo empanyimfo ni yi se ba bible mu a abro frɛ osomafo Barnabas ene Saulo a oyɛ Paul ofrɛ saa nkrɔfo mienu se onye adwuma no wadwuma ye a oyɛ na ene ma ye bete elders empanyimfo ewo asori mu na saa empanyimfo no ewo ho Moses epenso ene ye tempanyimfo abra Awurade Efre Moses no okan bibi kire no Exodus 3 okan kai Exodus 3:18 na wo se koboaboa Israelfo mpanyimfo na no ne ka kire won se na empanyimfo a oka wa ha no na ye mpanyimfo a wo ye kuro no mu mpanyimfo a won fie ekokai won fie ekokai oba Ezra nwume no mu a wo behu se Ezra boaboa mpanyimfo na no e na oka se nsem so a mu mpanyimfo aka akyerem ne nyame asem no mo hwe se mo bedi so ne nyina ye mpanyimfo titiru a oka wo ho asem e na ye ba asomafo nwume no mu ankasa nkora so a ekom bi ba ya odifo bi a ne efre na Agabus ohye honkom na ohye honkom wieye no ana afei ekom no bai enti akrisofo no frase se ogigigi etuo ene niema ede akoboa asori a ewo Jerusalem na okoboa boaye no odi koma empanyimfo a ne wo ho mepese ebeken kai kakra sese ni amehwe ne asomafo a wo simpanyimfo na ototo empanyimfo na saa sia osi empanyimfo ohunu nokware empanyimfo wafrɛ wo no atoto ne yie no ema asori etumi etumpo ena ye hwese ne ye ye a empanyinie ebe ye jinabea ewo asori mu tie se mede ye ko asomafo onyuma no etidu baako enyimu eduasa enyimu eduasa Acts of the Apostles, chapter 11, verse 30. Wo ye sa, na wo de suma Barnaba eni Saulo, ma wo de koma empanyimfo no. Empanyimfo a oka no. Eye empanyimfo a ewo Jerusalem, okenkai fi edunu enso no ba ubehu. Wagyegye to no, ene wo de koma empanyimfo no. Na hei no, omaye nhu se sa empanyimfo ne ye empanyimfo a na wo atifi ekokai keke. Anase asori no mu empanyimfo ohwese ne na Jerusalem ebo asori no ho ban sabre no a na beye empanyimfo a wani afi a wo asori no mu e na ode koma a won se onfa moa na faako a ema ye hunu pa se wo frankrofo abompa ya ma wo se empanyimfo se ne Moses breso meka se Moses breso no nyame chance ye no na woni empanyimfo no na ye nemu otu aso ne mere bi ba ya o man panyinie eldership no ebe ye jinabea meka se jinabea office se o man wo ho yes ya fre president eno ye office minister of state e ye officer ye do bi e jina enti sania asori mu akannie ebe ye jinabea Moses e penso no abre du ba bi a Awurade ka se onyi empanyimfo eduosun mienu oba numri Moses ngume toso 9 no a itidu ba ko a eho na Awurade se hwehwe mpanyimfo no mu woni a wani su da ho na ofrase e bo won bra se mpanyimfo no pemu eduosun mienu na minyi honhom a ewo osu ni bi memfa nwura wo mu na wo mo a na hwe oman ne so enti apam da dem no eho ene bredi ka ye hunu se mpanyinie aba be ye jina bia eye honhom jina bia oyɛ onyankopɔn adwuma hallelujah ntɛ ho eno di kai pɛ mpanyimfo no obetumi atwera toɔ numbers 11 verse 16 ekɔ no na aba apamfoforo mu a faako a eno so ba be ye jina bia no eye Paul ene Barnabas efiri wɔ adwuma ase no ene no so ema ye behu ne ye nti asomafo onwuma ne etidu nan enyimu aduonu miensa Acts 14:23 na wosisi empanyimfo ma won asafo biara mu na ode muada bo mpae no ode won hye Awurade a wagye no adi no ensa hallelujah ose empanyimfo no osisi ekwan ben so no fae a osisi ye oya dia bay odimu adabom paye na kire se ye shi obi se asori panyina enya de ketwa asori panyini ene osomfo oba ne bema na ni apol no mu ye ni se omuhwe ni panimu ehu woni enyame dom ewo nso a na afei wa sheda edimu ada no abom paye se ne ebe ya nyame honhom beba wonso na akannie sunsun bewura wo mu na obetumi ahwe nyame asafo no nso yi enti ye yo bi okendifo a ana sori panyini a na nye ahinie enya ahinie kura nemo eya sudi kase a wode to enipa ne so ade ba ko a mede urade ase ne se asori musi ya beye asomafo a ye monka ye asomafo ne adifo no ye monka ye nemo asomafo ne adifo e sha se executive council na hia na won abo mpaya ne nyamedi nkrofo bi ato akoma so amu ehun ne se san krofo ni na sa dum wo mu no na one asomafo ne adifo ni nyina hia na ode ato anim no adwendwen ho ogitum wi a mpofrim ni afre san krofo no na afi ye do won ahye otwe dia mpo nyankopon ensa na de manije ho ne se se yesi e ka to ho a e ho na nka be hunu kootu akase ne ntuma kase a ntuma fita ne kente a ye hye da fura e de abeta akiri na dwuma no soso no e ye huhu mu gyna bia enti ense se ye ma sa ho nam fam ne ma ne bam enti ye ne se ne ye de be bom a unim kura se e be fro ne abo di prekope na afi ya bom paye ama na mani gye ho a me bom paye se entina sori musa na enye biribi e be yesunsun mu adeye edu ba bi kura no a ye bom paya ne nyame di biribi sa ba pa e ho a ne afre nipa no na fe ya bom paye ne edna hye otumfo nyankopon ne nsa nti nyame de sa adeye no ebeto mpanyimfo na obeye no so no yiyi a kire mpanyimfo na nkasa nkasa me kai se 2015 ho baby November na yeshia mpanyimfo no bompae na me bompae a me nyaasa adiye no na se se enipa mienu bi wo ho a me pese ye nya won na senior yade ye tie ne eso ma executive council ni hu enti wa na ye gusu e bompae na fra executive council me ye ya pe na odifo ba ko hu se yade nkonwa mienu so abesi wa yade nipa mienu aba betra so na osomafo ba akunzo so onu so anya se nipa mienu wo hwa ese esra wo na mse se nipa mienu so na nyame de omato makoma so nyame ye adwuma e kire no bo nse asomafo ade ye no wo ye adwuma wo ni team ekuo bom ena eye adwuma enye onu nko a na yedu ho a ma kire kire mu yi
Yo tumfu nyankupo nga aduma ya didi ya kano ebe brom na uchia ebe na ansa na nodofu mimawa kwenye ibium. Se uo Yesua na uo mkwa, uo Yesua na uo adinye na. Lise wasi wa jimpia bosa mpae endimech mijiti se Yesu Kristu uyu nyankupo mba. Miboni nchi enobe wii uwa sendu ya nosu na mibimbo nsunti eno nyani fi ewufumu. Nti enede mi for Jesus Christ. Eye me radi ene me kraji mkwa. Mineni bena nti. Mi mkwa ndenye na. Nti e radi mbwame. Waka sasema. Umode anse ube freyeng. Ewa 024-767-9833. Na ebe buwawo bebre. Ye mfasa kwa imbiyo. Na enchia ye mami Grace. E japa upoku onyina. Emi Daniel ni Tete Taki. Shalom, peace, carries. Bye bye. Christo Yesu medawo medano erati mitiwo mishawo madinina.
Soul.